Yo, 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 man a driller. Shout out to drillers, Nairobi, Nairobi, Nairobi to the world. Driller. Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Sindo wale watoto wa korofi the loudest kwa ploti. Kijana landlord ya uskindo ananulianga wapangaji Sony. Niko na 3-day notice ati mindo wanejaza motive. Kiateka pigwa coffin kone kwangu bila kubisha hodi. Driller mbaka kwa ngozi, looters kushinda wajozi. Ringa tu kuingia rodi, atulali ya luta kasogi. Utatoka machozi, tukishia upate una kitu kwa pori. Show majozi, sina doa kipitia home chane na John. Gava intaka kuni cross, jua TSU ajawi support ndoma. Neighbor ati ana report, ajui Kenya ni ya corruption zone. Wise man kama Solomon, mambo ya moyo josi watu force. Right man nimeyacha home, juni mzito ebun pigi phone. Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Nishow na bilani kuhaya silaha ndo stakabadhi na require. Steps zangu za kijiant watu nili help ndo wanaleta defiance. Money maker bila ta advisors na shanga wanabonga nini backbiters. Weni hater ndo manoko required wa mama wame pump ass na madiapers. Ati wako wapi? Where? Wanabonga nini? Who? Ati wako? Lakini nini? What? I play blind now akichefiti bila njiso. If I never believe you, life pia ni siso. Mrembo napenda ni kifo. Kifo, kifo, uzo mini nani? Mkora, kwa gang na mwanamke na rumia mtu wake. Wivu kina nani, malizao suwa pora. Bet easy street must mean changamke. Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke.
Yo, in the city I step like that. Mountain mover in a flesh and blood. Monday we blessed and bad. Wo liza ni wakanja ni pesa ngapi. Don't say none, don't fuck with popos. Boom play man you invest in gang. Mbia uma fan mispendi mamboto. Uneza kula phone na sezi ban. Ala ukinyono na stama. Ulida niska, kumbe niskama. Bado umejam na angori ni ajana. Usikuje ka ujajipanga. Big one getter, ganji wapone. Ndi yako ka hater, wapi kwa comments. Squeezy si ni raisi wa bonge. But to commit when you mighty I promise. We don't fuck with the pagans, ni heri we say none. Whenever they pay us, me and my peers, we share in Anjera. Kwa show letter Hennessy Vela, na big batty girl in Adera. Word to my parents, Mandela they're jealous.
Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka.
Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke.
Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka.
Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke. Kwa bedsheet na changamke shua bet easy street must mean changamke.